mateso kwako ni kicheko, yani mateso,
yani mateso.
Mateso kwako ni vigezo, ukuijua thamani, ukuvificha vya ndani. Matendo hadharani, aibu jamani. Kweli nazi ukitia kwenye wali unapendeza, ila chumvi ukizidisha unapoteza. Mama tambua, mapenzi ya dhati nilikupa, sikujua kumbe wewe ni kiluka. Kiburi dharau ukafanya nijute, wanaume kibao nia yako nijute.
Sielewi,
kosa langu ni nini?
Sielewi,
unakimbia nini?
Sielewi,
kosa langu ni nini?
Sielewi,
unakimbia nini? Kama taa mwenyewe umezima, ukitoka unakesha usiku mzima. Ulifa kipindi cha nyuma, ukiongea unongea utuzima. Kama taa mwenyewe umezima, ukitoka unakesha usiku mzima. Ulifa kipindi cha nyuma, ukiongea unongea utuzima.
Pay. Sina hela bia laba gongo kwa kei. Samfuba mia lumangia everyday. Samfuba mia lumangia everyday. Rudy home niko yeke yeke. Mina stress mina bantu mandere ndere. Mina stress mina bantu mandere ndere. Mina stress mina bantu mandere ndere. Rudy home niko yeke yeke. Mina stress mina bantu mandere ndere. Mina stress mina bantu mandere ndere. Mina stress mina bantu mandere ndere. Kwahili mi nida gaza bro, nida gaza bro, nida gwenda down slow. Nida gaza bro, nida gwenda down slow. Nida gaza bro, nida gwenda down slow.
Yo, six in the world, from Masaba
and Mookie Genius.